Yeah, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Moja. Nilipotoka ni pagum, leo napendwa na madu, napigwa ni mabusu.
Mbili.
Napokwenda ni pazuri, pesa inanipa kiburi, kwa hiyo maisha ni mazuri.
Tatu.
Habu mama manu, usipoti meja pesa nyingi, siya tabata leo wapi. Dar es Salaam on your beach, vile inafanya na feel, paka wete na kutaki, bye.
Tano.
Tena nishasikia kisema hakutaki tena basi vumi ndo napenda. Huna pesa huna ngenga, hisia zako bro tasha. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa.
Six six pezuru, bongo paka kaburu. Atuvai fake, atu pay cash, tuna sign check na card. Thanks mommy and gari, dua zenu zina nigari. Squeeze in na michuma na imepaki kabagaji. 26 it kari, tag life tag tagi. Wami back wa fumagi, fake niggas itagi.
Wameanza mapicha picha, nashinda kiangazi, nashinda masika sika.
Let's make a talk, bro. Don't get cheers, bro. Oh, yeah. Oh, yeah. One, two, three, turn it!
Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita,